nze njagala tuyimbe twebaze Katonda atuwadde obulamu yebale abooluganda abalungi bangi walumbe yabatwala balina misango naye weyagera
Danzelo, I'm the apple of his eye. Anjagala, I'm Matira.